Indaba yizithazane ilabe ngasizi sengbonile manje abantu engabasizayo izona zithazane mina sengbonile manje abantu engabasizayo izona zithazane Sengbonile manje, abantu engabasizayo.